Chelele.
Sile yalikula akavimba kaja toto mzuli aleza na yule jamaa kwenye mahela akanacha nanja kwenye mata yeye akaniacha nalia na mola aliwa leo nalia na mola onae yule alikupa wewe toka ninyima mimi kama riziki anatoa yeye basi nitakosa mimi ila mola ndo anayetoa tena kwa fuleni hata kama niko nyuma nitapata rasima
asile ana maana yule mimi na yule tulipendana yule ale tushelele tushelele shele tushelele oh ale tushelele shele tushelele shelele oh Shelele, 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 oh. Ale, tu shelele, shele, tu shele, tu shele, wa eko, oh.
Ale wa kita, ale wa leo, oh, oh, suta hona.
Oh, yule ale panda, kwenye lile shamba langu. Hakuona uchungu, kuizunguka nyumba yangu. Ukata na ukungu, kupenzi la madhuru. Alikuwa hawara Mimi na yule
Yule
Tulioana yule Mimi na yule
Yule
Tulifunga noa Anatanga na kichanga Kutwa kikuna nchia Na nani ya perupia Iende pasi na fadhila Madhila na yopata Likimona na murumia Natamana rudi kwangu ila kumwambia sosa Kumanisha kwamba nilimpenda Mimi na yule
Yule
Tulipendana yule Mimi na yule
Yule
Tulifunga noa
Yule Yule Yule
Arreka te tushelele Chelele Chelele Chelele
Ale tushelele Chelele 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 Chelele
Chelele
Ale tushelele Chelele
Yeah, after the middle finger, top of the top.